Party in Washington, wishing that you will have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax isniin ah bisha diseembarna waa 20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitilban iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 6-dii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah roobab lixaad leh oo ka da'ay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo saameyn baahsan ku yeeshay qoysas danyar ah oo ku nool xerada qaxootiga ee ifo
ilaa iyo waalka beryo uu da'ay roob xoog badan ayuu ahaa saameyn badan nagu yeeshay oo guryihii ayaa nagu dumay culays badan ayaana haysta meel aan ka galno roobka ma haysan oo qoraxda iyo roobka aan ka galnaba ma haysano guryihii waa nagu dumay waxaan ku dhisanana ma hayna bannaankan fadhinaa bacan aan dhex galna hataa ma haysan
siyaasiyiin ka hadlay wax ka beddelka uu ra-iisul wasaare roble ku sameeyey guddiga xallinta khilaafaadka wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid ee kanada oo sare u kacay iyo cudurkaasi oo xiisado ka dhaliyey dalalka yurub ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo dabarjab weyn oo siyaasadeed ayaa soo gaaray madaxweynaha maraykanka jo biden kadib markii uu senator jo manchin oo dimuqraadi ah u diiday inuu taageero qorshaha dib u qaabaynta deegaanka iyo bulshada ee maraykanka ee uu watay aqalka qorshahan oo ay ku kici lahayd xirmo dhaqaale oo gaaraya 2 trillion oo dollarka maraykanka ah ayuu madaxweyne biden ku rabay in dib loogu qaabeeyo kaabayaasha dhaqaalaha sida waxbarashada isbeddelka cimilada daryeelka waayeelka iyo caruurta dimuqraadiga ayaa u baahan inay helaan 10 cod si uu xeerkan u meel maro golaha senatka oo ka kooban 100 ayay dimuqraadigu ka haystaan 10 kursi hase yeeshee senator manchin oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka west virginia oo ah gobol dhaqan ahaan jamhuuri ah ayaa u sheegay telefishinka fox news in uusan taageeri karin qorshahan arrintan ayaa dharbaaxo weyn oo siyaasadeed ku noqon doonta madaxweyne biden iyo xisbiga dimuqraadiga xilli ay soo dhow yihiin doorashooyinka kongareska maraykanka gabriel porik oo ka socday xisbiga bidixda ayaa ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalay ka dhacday dalka chile isaga oo noqday madaxweynihii ugu da'da yaraa ee soo mara taariikhda dalkaasi dhaca koonfurta amerika kadib markii la tiriyay 99% codadka ku jiray sanaadiiqda borig oo 35 jir ah ayaa helay 50% halka musharaxii ka socday midigta fog hoose antoni casti uu helay 44% hoose ayaaba sii qirtay guuldarada soo gaartay ka hor inta aysan soo bixin natiijada taageerayaasha liberaalka ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada caasimadda ah ee santiago iyaga oo lulayay calamo isugana bogaadinayay guush uu gaaray siyaasiga ay taageerayeen warkii dunida ayaa dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sabtidii aanu kasoo gudubnay xilka ka qaaday xubno ka tirsan guddiga xallinta khilaafaadka isaga oo sidoo kale magacaabay xubnihii bedeli lahaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ku eedeeyay xubnaha uu xilka ka xayuubiyey in ay ku milmeen dhinacyada siyaasadda haddaba xubnahani cusub iyo waxa ay ku soo kordhin karaan hannaankii ay ku socotay doorashada waxaa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada soomaaliyeed warbixin arrintaasi la xiriirtana waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste
qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan go'aankii uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya محمد حسين رابل او حلقة او قاضي تضبح بنوض او كتب سنة قدق حلنت قلافات كسيد او كلنا او كسو مقعاضي حبنا عصب او بوس كودي بوحية يتلاب داسي وحيابها اي كبدلي كرتو هلنانكي اي اسعدين دورشوين كدلكا عبدالله المهدي وحا او كمدي هاي سياسيين تصوماليات
كلا درست على كلا دري قدق قلافات انا اتهاي تلاب ونكسن walla qaaday banka hor socodka iyo dadgalinta doorashooyinka ayaan dhigi kara waana talaab loo baahnaay inkastoo dadka qaatay su'aal ka keenayaan gudiga la bedelay iyo gudiga lagu bedelay maxaa farqiga ay sameyn kareysa maadaama ay cabasho badan jirtay dhanka kale haddana dadka qaarna waxa qabaan inay wax badan soo kordhin karto
Dr. Cabdiaxiis Nuur Caabi oo ka tirsan qowyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo hadal qaaday waajibaadka saaran xubnaha cusub guddiga xalinta khilaafaadka ee la magacaabay
guddiga xalinta khilaafaadka hore shaqooyin ayaa horyaalay iyo waajibaad kana waajibaadkii uu baahriyaa hadda la magacaabay dheeraadka lagu soo todobaad xubnaha lagu soo diray waxaana ay ku xiran tahay xubnaha la bedelay iyo xubnaha la keenay macna ma sameynayaan laakiin waxa macna sameynaya in hore loo qaado waajibaadka horyaala taasoo runtii ugu muhiimsan tahay mas'uuliyad weyn oo ah inay u garnaqaan waama u gasooraan oo xaliyaan cabashooyinka laga keeno gudiyada kale labada garab oo kala ah heer federaal iyo heer state cabashooyinka ka soo noqda ayaa rabaa umada Soomaaliyeed oo cabashada keenaysa inay u gasooraan oo garnaqaan
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in talaabadan uu ra'iisul wasaaruhu xilka uga qaaday xubnihii ka tirsanaa gudiga xalinta khilaafaadka ay hoos u dhigtay xiisadii ka taagnayd dhinaca doorashada gaar ahaan tabashadii ay qabeen midooga musharaxiinta sida uu ku waramayo axmed cabdi haadi
talaabada ra'iisul wasaaruhu qaaday oo xubno ka tirsan gudiga xalinta khilaafaadka uu xilka ka qaaday waxay ku soo adeysaa xilli oo dood badan ay ka taagan tahay daafurnaanta hannaanka doorashooyinka ee dalka waxaa la yidhaahdaa walaac badan ay isku xigan ay ka muujiyeen midooga musharaxiinta oo ah dadku u taagan qabashada xilka madaxweynenimada inay doorasho u tartamaan marka tactical shot ayaa la yidhaahdaa muwaafarsamo ra'iisul wasaaruhu uu isticmaalay si niyad wanaag loo muujiyo oo maaragtay hannaankii doorashooyinka dib loo saxo
inkastoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu wax ka beddel ku sameeyey gudiga xalinta khilaafaadka haddana su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sida laga yeelayo go'aanadii ay horey uga gaareen qaar ka mid ah kuraastii muranka dhalisay
dhinaca kale go'aamadii hore u gaareen waa tallaabada labaad marka waxa jira qodob heshiisyada ku jira oo ah gudiga xalinta khilaafaadka arrimaha intay go'aanka gaaraan uu qancuwaayo waxaa dib loogu celinayaa golaha wadatashiga qaran oo guddoomiye ka ah ra'iisul wasaaraha marka tallaabada labaad ayay noqonaysaa haddii dib loogu laabanayo khaladaadkii dhacay iyo go'aamadii gaareen iyo haddii aan dib loogu laabanayn ba waxay ka falantaa golaha wadatashiga
حسن كافي قويستي VOA مقدشو
roob lixaad leh oo labada habeen ee ugu dambeeyay ka dhacay xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa saameyn baahsan ku yeeshay qoysas dan yar ah oo ku nool xarada qaxootiga ee Ifo kuwaas oo hadda gargaar hooy u baahan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi
roobab xooggan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka daayay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay saameyn ku yeesheen qoysas dan yar oo ku nool xirada qaxootiga Ifo isla markaana oo haroon ba haysanin hoy wanaagsan qoysaskan ayaa xilligan waxay la daalaa dhacayaan saameyntii ka dhalatay roobabkan iyagoo habeenkii oo dhan la taagnaa carruurtooda isla markaana aan booqday xaafadda ay ka degan yihiin xirada qaxootiga Ifo intii aan ku sugnaa goobta ay degan yihiin ayaa waxay indhahaygu ay qabanayeen qaar ka mid ah haweenka degan goob oo akuwo umula isla markaana VOA u sheegay in habeenkii oo dhan ay la taagnaayeen carruurtooda waxay sheegeen in roobka da'ayay uu guriga korka uu ka soo da'ayay sidoo kale tana daadka uu hoosta ka soo galay isla markaana aysan haysanin hoy kale ay ka galaan roobkan qaar ka mid ah qoysaskan ay saameynta ku yeesheen roobabkan xooggan ee labadii maalmood ee u dambeysay ka da'ayay xerada qaxootiga Ifo oo la hadlay VOA ayaa waxay uga warameen saameynta ay ku yeesheen roobabkan xooggan ee labadii maalmood ee u dambeysay ka da'ayay sameeyay xiriirahan qaxootigeena dhab gaar ahaan xirada ifo
abadan iyo habeen hor meel galna waayeen sideed ruuhanahan waan rafaasanahay laba habeen aroob dihaya meelka galna waasanahay dad boonaleen waan iska meeshan laba sanan joog waxa oo inta waxa ii qabtay meeshan waxa ehelo fiican ii garab qabtan waan way baaq darkeedan waan ka gaadtay waan way ruurteen umaran ah afartan biran ma dhalinahay waan rafaasanahay ilaahay winka joogo kullay ahanta ilaahay ba iska
samaynin teleg bi roobkan idin ku yeesheen
saaid waa wallahi habeen hore habeen muhun durin oo jingidii hadda oo kaari haasan mi ihi iskorseeshi irfaad isla rafaada kibirni qof musulna hadda noo imaadeen ma arko war faasanahay saan u soo jeenaweeg no bir habeen hore saaid waa roobka ma dharkii saaid waa hatta darbaal waa oo ba hatta oo saartay mehel
magacaygu waa abdullahi xasan abdulrahman afar cunug ii hooyadood iyo aboodanahay gurigii waa nagu dumay meel aan hooy ma haysano wax hooy liiraado aan haysano male meeshan ku dhibanahay meel aan ka galnana ma haysano roob xoog badan ayuu ahaa saameen badan nagu yeeshay oo culays badan ayaan haystay meel aan ka galna roobka ma haysano
marka maadaama adiga iyo caruurtaada isgara fadhidaan isla markaana xilli duhur aan joogno maxay tahay sababta aad xilligan u fadhiisan banaanka
meel aan galno oo qorraxda iyo roobka aan ka galnaba ma haysano gurigii waa nagu dumay waxaan ku dhisanana ma hayna banaanka fadhina bac aan dhex galnaa ta ma haysano xale meel aan ka galnaa waa inay roobka da'ay aniga ciyaalka iyo roobdaad baan qaaday koraan u hayna ciyaalka nin walba laba cunug oo kor u hayaa saas oo waaga noogu bari waxaan ka codsanayaa cid kasta oo na caawin karta oo wax noo qaban karta ilaah baa wax qaban kara ilaahay ka sugo wax qaban karta inaan soo caawisaan ka codsanahay
madina maxamed kaaro abdil yalla re roobka mal sheegow oo ku taaganilay waa in bari baka lahaa karateeray kulli diilay roob lay dhigalay saaid aniin dhawi saaid hamiin dhidigi ii roobki kal arbaadaha inta dhatiyo saangan sirun handana saaran ilaahay bay roob mal sheegow rafaada duunyanta ma dhaafa roob aan dili hatta isbuunyadan hada magamna golol magamna wal qabna male roobka nin ka dhabiin adduunyo korsho wal dhil roob horto wal ku dhubiin mal aragow sira ay rafaad mal sheegow arido roob ayada nin haay roob ayada nin haay saaidiin baahana anan naxab anan soo sidan waay roob ay dilahay nafta oo gohay lan wiin waayel ah ma dham shaqin lay dili waan walan haysada male baad iyo antin magada kor laagan ka gaadawna ma haysad ilaahay bay lo roob ay dili nafta oo gohay lanke muslim ay wali taraw awin ya ambaahana muslimiinta illa iyo la taakolaya kumad aha jeegada ambaahana guriga magab rafaad moos waay ku noogay aniga waa banka hooyay heminkiin qulqulaw la isku jeefadi ereentay das das kale ka hoobada baarar koosa isa litsuwa kora meerin rong mala tobe bayin hay danke islaanga wallahi tar koran rafaade guri wal kastay baahana
iyada ay roobabka waaweyn ka daan xurooyinkan qaxootigeeda dab ayaa waxay saameyn fara badan ku yeeshaan qoysaska danta yar ee aan haysanin hoy wanaagsan iyadoo hoyga ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa ay ka sameysteen boco iyo waliba sidoo kale kaartooma isu geeyaan kuwaas ay ugu talagaleen inay cadceedda ka galaan balse roobabka aysan celin karin qoysaskan ayaa xilligan waxay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhanka hoy la'aanta ah axmed nuur maxamed cabdullaahi iyo gool VOA xariiqaha qaxootiga ee dadab
mahadsanid axmed nuur haatanna waa wararka la xiriira xanuunka COVID-19 dalka Kanada si la mid ah dalalka qaar ee caalamka waxaa markale kordhay kiisaska COVID-19 ururada shaqaalaha ayaa ka walwalsan saameynta shaqo ee arrinkani ay yeelan karto maadaama dawladdu ay sheegtay inay soo rogi doonto xayiraado hor leh dadka soo galootiga ah oo ay Soomaalidu qayb ka yihiin ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa ugu badan ee shaqo la'aantu saameyso Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray
shaqo yarida dalkan waa mid taagnay tan iyo markii uu dilaacay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 bishii Maajay sanadkii hore ururada shaqaalaha ayaa qaba in shaqo la'aanta ugu badan ay saameyso dadka soo galootiga ah oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin Cabdi Xaaji Yuusuf oo ah hogaamiyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo York ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
shaqooyin badan baa la waayay ee ugu badan tahay shaqooyinka hoteelada ama dalxiiska inta badanna waxaa dareemi karta waxaa ka shaqeeya meelahaas waa dad yar yar dad soo galeetiya iyo dumar dadka ugu badan ee waddanka shaqada waaya waa iyaga
bishii Oktoobar ee sanadkan daraasad la soo saaray ayaa lagu sheegay in la abuuray 170,000 oo shaqooyin cusub si dhaqaalaha dalka uu markale dib ugu soo laabto siduu ahaa ka hor xanuunkan safmarka ah koronta uusan dilaacin COVID-19 heerka shaqo la'aanta Kanada waxay ahayd 5.6% balse saddexdii bilay ugu horreysay COVID-19 ee sanadkii hore ayaa heerka shaqo la'aantu waxay gaartay 18.7% dadaalada shaqo abuur ee socda ayaa hoos u dhigaya heerka shaqo la'aanta ilaa uu gaaro 6.9% laakiin rajadaasi ayaa laga yaabaa inaysan rumoobin maadaama uu si xawli ah u kordhayo kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19 gobolka Ontario oo ah kan ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ka mid ah gobollada ugu daran marka laga hadlayo faafista xanuunka. 4,077 kiis oo cusub ayaa haddii shalay ahayd laga soo wariyay gobolka. 2,380 qof ayaa isbitaalka la dhigay xanuunka dartiis, halka 490 qofna ay ku jiraan qaybta xaaladaha daran. Laga bilaabo maanta oo isniinah, maqaayadaha waxaa la ogol yahay in ay fadhiistaan 10 qof oo si buuxda u tallaalan oo kaliya, halka markii hore loo ogolaa ilaa 520 qof. Sidoo kale dhammaan meelaha la isugu yimaaday ee gudaha ah ayaa 100% la dhimay tirada ku kulmi karta. Dowladdu waxay sheegtay in la filan karo xayiraado kale oo hor leh. arrimahan isbiirsaday ayaa mar kale walaac ku abuuraya ururada shaqaalaha, sida uu sharaxayo Abukaate Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka u dooda xuquuqda shaqaalaha ee Workers Action Center.
Waddankan Canada iyo Yurub cudurkii aad buu sare u kacay, gaar ahaan gobolkan aan deganahay Ontario. Hadda waxaa la soo rogay xayiraado badan, dadkii shaqada waa ka fariisanayaan, shaqo la'aan ayaa meeshii ka dhacaysa oo dadkii aad baa loo yareynayaa. Dadkii shaqada ku soo laabtay oo shaqada laga fariisinayo iyo bisnesyadii iyo dhaqaalihii hoos u dhacay, haddeeba arrintaas waa arrin walwal iyo walaac aad loogu abuurtay.
Dhaqaalihiinnadu waxay qabaan in shaqo la'aanta aysan saameyn doonin shaqsiyaadka oo keliya, balse sidoo kale ay taaban doonto dhaqaalaha guud ee dalka. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Mar haddii shaqooyinku u istaagaan ama ay hoos u dhacaan, waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka, sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan. Marka waxaa la dhihi karaaba waa mashiinka ama aaladda wareejisa dhaqaalaha. Marka dhan walba ka eegto wax soo saarka, qalabka, adeegyada kale, wax soo saarkooda haddii la waayo shaqooyinka ama ay yaraadaan ugu yaraan 1% haddii shaqada hoos u dhacdo, dhaqaalaha saameyn bay ku yeelanaysaa, oo waa xiriir fiican baa ka dhexeeya oo aad u sarreeya.
Waxyaabaha ilaahay hadda yaraaday waxaa ka mid a safarada, kadib markii toddobaadkii hore dowladdu ay ka digtay safarada dibadda ah haddii aysan daruuri ahayn. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Haatana Yurub, wasiirka caafimaadka Jarmalka Karl Lauterbach ayaa sheegay in ay u badan tahay in aan dalka la saari doonin xilliga fasaxa Krismaska wax xayiraad ah, laakiin waxa uu ka digay in mawjad shanaad oo xanuunka COVID-19 ah ay ka bilaabmayso waddanka. Wasiirka ayaa soo jeediyey in tallaalka laga dhigo waajib sharci ah xanuunka COVID-19. Tafiirta Omicron ayaa dalkaasi iyo meelo badan oo ka mid ah Yurub si ba'an hadda ugu sii faafay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka caafimaadka Jarmalka ayaa mar ula hadlayay warbaahinta Jarmalka u sheegay inuu rajaynayo in aan dalka bandow weyn la saarin xataa marka fasaxa laga soo noqdo. Dalka Jarmalka dariska ay yihiin ee Holland ayay bandow ka bilaabantay shalay, waxaanay socon doontaa ilaa bisha Janaayo 14-keeda si loo xadido xanuunka oo dalka si xawli ah ugu faafaya. Holland kale kuma aha faafitaanka faraca Omicron, badiba Yurub waa faraca ugu badan. England dowladda sarkaalka caafimaadku waxa uu ka digay in dadka maalintii xanuunkaasi cusbitaalada loo dhigi doonaa ay gaari karaan 3,000 oo qof. Dowladda Jarmalku waxa ay mamnuucday in dadka aan qaadan tallaalka ay galaan meelaha la isugu yimaado bilowga bisha fudud ee nagu soo haysa. Wasiirkuna waxa uu sheegay waxa weli loo baahan yahay in ay dowladdu u caddayso waxyaabaha ay dadku qaban karaan iyo waxyaabaha aanay qaban karin marka la gaaro fasaxa soo socda ee Masiixiga, laakiin ma uu faahfaahin qorshaha ay dowladdu waddo. Waxa uu intaasi raaciyey in marka la eego qaabka iyo xawaaraha uu ku fidayo faraca Omicron, iyada oo 2-3 caana maalba tirada uu dadka uu ku dhacayo ay labalaamayso, in la filayo in culays weyni soo fuuli doono cusbitaalada. Maxamed Aweys oo ah wariye degan dalka Jarmalka ayaa iga waramay xaaladda xanuunkan cusub iyo dalkaasi.
Waxaa si ba'an u soo laba kacleeyey dalka Jarmalka cudurka COVID-19 ama loo yaqaano coronavirus, iyadoo sababtuna ay tahay sida la sheegayo iyadoo la galay xilligii qaboobaha. Waxaana sida badan qaboobuhu marka uu yimaado dadka saameyn weyn ku yeeshaa dhinaca qunfaca, هرقبك يوح لمدة تاسو سيدة بدن لو آنين كرو كوفي 19 إنو يهي هسا عطي دولة جرم الكوو حاي سوى سارتي باق كسابسان إنسي لقصاء لو قاتب بوغة تلالك كوفي 19 يدو آن لو أقرين إن لقلو قوبها قناعسيقة يو قوبها لقو عباديستو انتوا أبما إلها فاكشنك لقو عدو مركا حالات دائمك وحمل إيسا إن لقو قدبو أو قف والباقها تن سندولة لو قدقو إن أو استلاله
قدد سينسي هاند اي ترمك ايا وربحين اي صوصار انا حد يكوش هيغي إن اي مهيم تهين لجوجيو اسبحقالك برشد يدو لغا عرسيق بين حتى تلال كحوجيهو آنو جوجين دونين فافستا سيدا اي من كوسو عطو دولد ايا شاكتين برشد ترمك بغلكي وتدباتن قاتين لبدا تلال با سغالي لباتن كون سدح بغلي استيد افرتن كيسو عصوب ايا ندلك سيلغا هل اي حد هلك اي بغليو سيدا لباتن قفولنتين حانونكا tirada dadka oo xanuun ku soo ridanaya ayaa aad u badnaa bilihii October iyo November laakiin bishan December waxay u muuqataa in tiradu ay hoos u dhacayso dhinaca dalka Britain xanuunka COVID 19 faraca American ayaa ah imika kan ugu badan iyadoo la sheegay inuu ka faafis badan yahay farci hore loo helay ee Delta Abdi Hafid Awl Ismaeil VOA London
ma sanad Abdi Hafid wararka covid ayaa wali ku jirnaay dibad baxay qaar ka mid ah rabshado ayaa ka dhacay dalalka Yurub kadib xayiraado cusub oo ay dawladuhu soo rageen si looga hortago faafista nooca Omicron ee covid 19 dalka Netherlands ayaa isna soo rogay bandow ku aadan xanuunka inta lagu guda jiro ciidda masiixiga haddaba wariyaha VOA da Radwan Xaj Cabdiwali ayaa warbixintan ku eegay walwalka qaarada Yurub ee faafista tafirta cusub ee Omicron ee coronavirus
kumannaan oo dibad baxayaal ah ayaa isugu soo baxay qaar ka mid ah magaalooyinka Yurub toddobaadkan iyadoo dalalkan ay ku dhaqaaqeen inay soo rogaan tallaabooyin adag si loo joojiyo mowjadaha cusub ee faraca Omicron COVID 19 oo si weyn ugu faafaya qaarada waa banaan baxyo ka dhacay magaalada London kuwaas oo sababay in booliska iyo dadweynuhu ay isku dhacaan mudaharaadyadan ayaa waxay yihiin kuwa looga soo horjeedo xayiraadaha cusub ee dawladda iyadoo dawladduna ay xaqiijisay xilligan khatarta weyn ee uu leeyahay xanuunkan duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa isna ku sheegay Omicron dhacdo weyn waana arrinta horseeday dibad baxyadan
I've taken the decision in consultation with our partners to declare a major incident today
dadka dhaleeceeya ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Boris Johnson ayaa sheegaya in dadweynaha isugu soo baxay dariiqa caanka ee Oxford Street iyo bartamaha London ay si weyn uga caroodeen xayiraadihii ugu dambeeyay ee coronavirus waxana ay siteen boorar ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ay ka mid yihiin baasaboorada talaalku waxa ay dilayaan xorriyadda dadka dibad baxayay ayaa buux dhaafiyay barxadda hore ee xafiiska 10 Downing Street oo ah hoyga rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha dalkan Britain dadka oo ku dhacay faraca Omicron ee COVID 19 dalkan Britain ayaa gaaraya 24 kiis ee la soo dhaafay tiro kor u dhaafaysa 73,000 oo qof shalayna waxaa magaalada Brussels ee dalka Belgium ka isugu soo baxay dadweyne badan oo sita boorar ay ku qoran yihiin aaga xorta waan haysanaa talaal iyo intaas ka badan diidnay si ay u muujiyaan inay ka soo horjeedaan xayiraadaha cusub ee dawladdu ay soo rogtay dadka isugu soo baxay dariiqyada magaalada Brussels ayaa ka mid ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka kuwaas oo loo qabtay in ay haystaan 3 bilood laga bilaabo 1 bisha January si ay u qaataan talaalka hadii kale ay halis ku jirto shaqadooda booliska xoogga badan ee la soo dhoobay wadooyinka magaalada Brussels ayaa iyaguna waxa ay yihiin sidii looga hortagi lahaa rabshado horay u dhacay in aanay dib u soo laaban kuwaas oo dadweynuhu ay mar walbaba uga soo horjeedaan xayiraadaha cusub ee dawladdu ay soo rogtay sabtidiina dad dibad baxayaala ayaa socod ku maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris iyo magaalooyinka kale ee dalka Faransiiska oo dhan si ay u muujiyaan diidmada xannibaadaha cusub ee dawladdu ay soo rogtay Axmed Bile oo muddo dheer ku noolaa dalka Faransiiska kana mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa weydiiyey tallaabooyinkan cusub ee dawladda Faransiiska
wadanka Faransiiska waxay khasab ku noqotay inay tallaabooyin badan qaadaan marka hore wax la yiraahdo passanitaire baa jiray oo dadku xataa hadaysan tallaalnayn caafimaadkiisa ayuu baari jiray kadibna warqad inuu caafimaad qabo isagoon tallaalnayn ayuu ku geli jiray meelaha ganacsiga shaqada aan qiraahday maqaayadaha taas waa la joojin doonaa oo hadda qasab waxa laga dhigay wax la yiraahdo bas vaccinal oo qofku waanu tallaalan yahay sidoo kale waxa qasab laga dhigay in la qaato tallaal saddexaad oo ilaa iyo bishan hadda January bilaaban doona kaasoo la jaanqaadaya xanuunkan cusub ee Omicronka waxa kaloo qasab laga dhigi doonaa dadka aan tallaalnayn in la geliyo quarantine oo iyagu aysan soo bixi karin ilaa ay istallaalaan waxaa qasab laga dhigi doonaa carruurta 5-11 sano jir ah in iyagana maaragtay 22 bishan wixii ka bilaama sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkan Olivier Beran in iyagana tallaalka loo bilaabo marka tallaabooyinkaas oo dhan oo qasab laga wada dhigay dhammaan dad badan oo ka soo horjeeda ayaa jira oo mudaharaado iyo rabshado badan sameeyey dadkaasoo ka dalbanaya in dadka xornimadooda loo daayo laakiin dowladda Faransiisku waxay moodaa inaysan dhag u dhigi doonin dadka wadanka Faransiisku haya.
Ku dhawaad 3,000 oo qof ayaa ku jira xaaladda degdega ee cisbitaalada dalkaas kuwaas oo uu soo ritay xanuunka. Dalka Holland ayaa isna shalay ku dhawaaqay in gebi ahaanba xaalad bandow ah dalkaasi uu galay. Inta lagu jiro ciidda Christmaska si loo xakameeyo faafista faraca Omicron ee dalka Holland. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA London.
Haatanna aanu aadno dhankii heesaha waxaan idin soo qabannay heestan uu ku luqeynay fanaanka Idle Yare.
Safar bala tagaya iyo socod ka dheero soo noqonaayno ina wada sidaay suri waxa la maraya si iyo damayno
heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Idle Yare ayaa dhegeystayaal ugu dambeystay idaacaddeenna subaxnimo uu idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Bye.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. The White House's top medical advisor says the COVID-19 Omicron variant is just raging around the world. And U.S. President Joe Biden is planning on Tuesday to give what his press secretary says is a stark warning of what the winter will look like for unvaccinated Americans. Dr. Anthony Fauci says a real problem for the U.S. hospital system is that they have so many people in the country who are eligible to be vaccinated who have not yet been vaccinated. Prospect of a winter chilled by a wave of coronavirus infections is a severe reversal from the optimism projected by Biden months ago when he suggested the country would be back to normal by this Christmas. British Prime Minister Boris Johnson is walking a political tightrope as he faces increasing attacks from both friends and enemies amid a surge in COVID-19 infections. For the second winter in a row, Johnson is betting vaccines will be his savior, urging everyone to get booster shots to slow the spread of the new Omicron variant, hoping to avoid further politically restrictions on business and social activity. The threat to Johnson and his Conservative Party was on stark display last week as the Prime Minister reeled from one political crisis to another. On Tuesday, Johnson faced the biggest parliamentary rebellion of his tenure as 97 Conservatives voted against new COVID-19 restrictions. 2 days later, he suffered a stinging by-election defeat in a normally safe Conservative area amid anger over reports that government employees held Christmas parties last year while the country was in lockdown. Then Saturday, one of his staunchest allies resigned from his cabinet, citing discomfort with the new coronavirus rules. While Johnson's policy on trying to restrict COVID-19 infections is sound, he will face increasing pressure from all wings of his party to change course. More at voanews.com. This is VOA News. More than 12,000 military service members refusing the COVID-19 vaccine are seeking religious exemptions in the United States, and so far they're having zero success. Not a single request has been granted. The services are urgently trying to keep the pandemic in check by getting virtually all troops vaccinated, and now the military branches are besieged with exemption requests they're unlikely to approve. Meanwhile, troops claiming religious reasons for avoiding the shots are perplexed because exemptions are theoretically available, yet seemingly impossible to obtain. Getting an exemption is rooted in a process that predates the pandemic and has been used for decisions such as whether troops on duty can wear head coverings or beards for religious reasons. The death toll in the strongest typhoon to batter the Philippines this year has reached at least 146, and the governor of an island province especially hard hit by Typhoon Rai said that there may be even greater devastation that has yet to be reported. The governor of the province in the central Philippines says 72 people died there, 10 others were missing, 13 injured. He suggests that the fatalities may still increase considerably because many mayors have been unable to report back to him due to down communications. A leftist millennial who rose to prominence during anti-government protests was elected Chile's next president Sunday after a bruising campaign against a free market firebrand likened to former U.S. President Donald Trump. With 56% of the votes, Gabriel Boric handedly defeated by more than 10 points the lawmaker Jose Antonio Kast, who tried unsuccessfully to secure voters that his young, inexperienced opponent would upend Chile's vaunted record as Latin America's most stable advanced economy. In a model of democratic civility that broke from the polarizing rhetoric of the campaign, Kast immediately conceded defeat, tweeting a photo of himself on the phone congratulating his opponent on his grand triumph. He then later traveled personally to Boric's campaign headquarters to meet with his rival. Islamic countries scrambled on Sunday to find ways to help Afghanistan avert an imminent economic collapse that they say would have a horrendous global impact. The hastily called meeting of the Organization of Islamic Cooperation in Islamabad ended with a promise to set up a fund to provide humanitarian aid through the Islamic Development Bank, which would provide a cover for countries to donate without dealing directly with the country's Taliban rulers. In a news conference at the end of the summit, Pakistan's foreign minister also described what he called good news from the United States, who's a special representative on Afghanistan. Tom West attended the summit. Via remotes, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, December 20th, and here are some of the stories we are covering. There were more protests in Sudan on Sunday on the third anniversary of al-Bashir's ouster.
They are saying within the past 3 years, nothing has changed. Like, the living costs remain the same, the insecurity remains the same in major parts of the country, and there is no much being done by the transitional government.
Concerns in Guinea over the renaming of the country's international airport. Liberian diaspora return home to participate in the country's bicentennial celebration. And Malawi's president assures his country's military of non-political interference.
All I expect from you is to stay true to your mandate, stay true to our nation's citizens, stay true to our nation's constitution, and stay true to our nation's flag.
And clashes between communities in Cameroon's far north region over water scarcity. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Protesters in Sudan took to the streets again yesterday, Sunday, to demand a civilian-led government on the third anniversary of the uprising that led to the overthrow of President Omar al-Bashir. Sunday's protest followed Saturday's call by Prime Minister Abdallah Hamdok for him to form a third transitional government, saying the stability and unity of Sudan was at stake. Journalist Michael Atit in the Sudanese capital Khartoum says the protesters made their way to the presidential palace despite heavy security deployment.
Yesterday, the 19th of December, marking the 3 years of the beginning of the December revolution in Sudan that led to the ouster of former President Omar al-Bashir in April 2019. The protesters gathered from the three major towns of Khartoum, that is Khartoum North and Omdurman, and they tried to approach the presidential palace. In the first place, they were faced with a heavy tear gas, but they resisted and they insisted moving forward towards the presidential palace. And it seems there was an order from the security organs or military in the country. After some time, the security and the police tried, you know, and retreated from the various checkpoints that they were stationed at. And at the end of the day, at around 4 to 5 p.m. Sudanese time, the protesters arrived at the presidential palace. They expected maybe to begin a sit-in in front of that palace.
So, Michael, you mentioned the 19th of December anniversary. This was the protest that led to the downfall of former President Bashir. Now, what are these protesters demanding now?
They are saying within the past 3 years, nothing has changed. Like, the living costs remain the same, the insecurity remains the same in major parts of the country, and there is no much being done by the transitional government. That is one. Number two, they are demanding the military leaders to form a civilian transitional government to complete the rest of the transitional period. They want the military and civilian partnership to come to an end so that civilians are the one leading the country. They don't want any involvement of the military. They are also protesting against the recent political agreement that was signed on November 21st by al-Burhan and Hamdok, which reinstated Hamdok back to his position.
Michael, I wonder if you saw, there was an article in which the Prime Minister Hamdok was sounding a warning, saying that the stability of Sudan and the unity of Sudan is in danger. He also called for a political agreement. What is the Prime Minister referring to here?
Prime Minister, basically, he has been repeated this over and over again. I remember during the signing ceremony of this political declaration on November 21st, he mentioned during his speech and said he accepted to sign this political agreement because he wanted to stop the bloodshed of the young Sudanese, and he also wanted to make sure the country does not go into, you know, violence and to tribal and ethnic dimension.
Michael, thank you so much again for bringing us up to date about Sudan. Thank you very much.
You're welcome, James. Thank you. You're always welcome.
That was journalist Michael Atit speaking with us from the Sudanese capital, Khartoum. The commander of Malawi's army has criticized what he says is interference from government officials into the affairs of the military. General Vincent Nundwe says this could incite anarchy and should stop. Lamek Masina reports from Blantyre.
General Nundwe expressed the concern Saturday during a televised parade of newly commissioned military officers at the Malawi Armed Forces College in Salima District, at the gathering which President Lazarus Chakwera also attended as Commander-in-Chief of the Defense Force. Nundwe said the military has been receiving instructions from government authorities to promote some officers. He says letters have been coming from the office of the President and Cabinet addressed to the Army Commander, instructing him to promote some officers. We can't accept that. We issue promotions to military officers ourselves. Nundwe said such tendencies violate military etiquette and can cause conflict. He says we don't want conflicts in Malawi. If you have time, use that energy for something productive, not bringing conflict into the military. No, I have already given an example about Ethiopia, where military officers are fighting one another. I can't accept that. Nundwe also voiced concern about some military officers lobbying for higher positions through politicians. He says if you are a military officer, there is a command element here which recommends you to the Defense Council if you are worth promotion. You do not go and lobby from a politician as if you are working with politicians. So to you politicians, if such officers approach you, please desist from engaging them. In March of last year, Nundwe himself became a victim of political interference when then-President Peter Mutharika fired him as army commander for allegedly allowing the military to protect demonstrators protesting the results of the 2019 presidential elections. Current President Chakwera reinstated Nundwe in September 2020 after Chakwera defeated Mutharika during the rerun of presidential elections 3 months earlier, saying the aim was to restore justice to the operations of the Malawi Defense Force. But Nundwe said Saturday the Malawi Defense Force is an institution governed by the law and is supposed to serve all people in the country without interference. In his remarks, Chakwera said his administration will ensure that the soldiers receive the necessary support to enable them to deliver on their mandate without any political influence.
All I expect from you is to stay true to your mandate, stay true to our nation's citizens, stay true to our nation's constitution, and stay true to our nation's flag. I know that doing so involves giving up so much more than we can ever repay.
Chakwera told military officers that they should know that they are the pride of Malawi. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Celebrations have begun for the 200th anniversary of Liberia's founding. According to history, Liberia was founded in 1822 by the American Colonization Society, which wanted to find a home in Africa for freed black slaves. Liberia's flag and constitution are patterned after those of the United States. Its capital, Monrovia, is named after U.S. President James Monroe. The official launch of the bicentennial will take place in February 2022, and the theme is Liberia, Land of Return, commemorating 200 years of freedom and Pan-African leadership. Over the weekend, a group of diaspora Liberians from the United States arrived in Liberia. On the line from Monrovia is Clarice Fourcula, CEO of the Liberia Year of the Diaspora Return 2021-2022, and Nikita Ricks of Liberian descent, who ran and won as state representative for the state of Colorado District 40 during the 2020 U.S. election. Good morning, ladies, and welcome to Daybreak Africa.
Good morning, Mr. Bossy. Thanks for having us on VOA.
Thank you. Tell me, ladies, first of all, what was it like for you upon arrival in Monrovia? Let me start with Dr. Kula first.
My arrival was a little simpler than Representative Riggs. So I came through very quietly. But one thing that I noticed and that I really liked was the attention that the Liberian airport was paying toward the COVID-19. So they made sure that all of us were tested before we left the airport. It was done calmly. We maneuvered through the line quite quickly. You know, it wasn't as long as it normally is. And I saw that they were paying great detail to that, so I was very impressed.
Because I've heard reports from many visitors in and out of Liberia about COVID-19 protocols at the airport. What was it like for you?
The COVID-19 protocols were right on. I actually was welcomed by a VIP protocol team by the government of Liberia and then whisked away from the airplane to the VIP lounge, where I was greeted by a great cultural performance. The chiefs of the county greeted me. Queen Julie Andy also greeted me with her dancers. And it was a very memorable, festive occasion. I felt so warmly welcomed and embraced by the Liberian people.
What role is the diaspora playing during this bicentennial? Let me go to Dr. Kula.
Okay, so our role here is, I think it's very special, because this December, we're doing the Year of the Diaspora, which is a part of the bicentennial. So this December, we are bringing diasporans home to Liberia to give back, so to speak, spend our monies here, boost the economy a little bit, you know, get things going, talk about the investments that we can do here, talking about what Liberia has to offer to us as diasporan Liberians, as diasporan Africans, just diasporans, period. So our role here is really to just be a vessel through which other people can come to Liberia.
You all traveled to Liberia with some notables in the African-American community. One person I read about, in fact, I saw on the social media a program that was held, I think, was it at Providence Island? And the president there was John Amos, the actor in two movies that have to do with Africa, particularly Coming to America and Roots. What was it like, first of all, Nikita, the program at Providence Island?
The program at Providence Island was very, very special. We began the morning with a prayer at Providence Baptist Church, which is the oldest Baptist church on the continent of Africa. And it talked about how Lot Carey and others were there at the signing of the independence of Liberia. And it took us back in, you know, through history about 200 years ago when the free settlers came finding that land of liberty. And from there, we went to Providence Island, where we were greeted by different cultural performances from the southeast to the northeast by Julie Andy, cultural ambassador. And then there was also a reenactment of when the settlers came and the signing of the purchase of the land of Providence Island to embrace and to integrate the natives and the settlers coming together. So it was a very beautiful, really moving celebration, and I think everybody that was there were very blessed.
Dr. Kula, when you and I spoke briefly over the weekend, I think I brought up the issue of the indigenous Liberians before the arrival of the free slaves. How are their voices being represented, or are their voices also being represented?
Oh, yes, beautifully. So, like Representative Rich mentioned, on Providence Island this morning, we did a reenactment of the settlers that came. We started, of course, with our local tribes, because they were already here. We started by saying, contrary to what many may think, there were actually people living here, you know, before the settlers came. And it was wonderful. The actors that played in here, acting as the locals, I mean, they were amazing.
All right, thank you very much. Keep me posted, please.
We will, thank you. Bye-bye.
Clarice Ford Kula, CEO of the Liberian Year of the Diaspora Return 2021-2022, and Nikita Ricks of Liberian Descent, who ran and won as state representative for the state of Colorado District 40 during the 2020 U.S. election. They were speaking with us from the Liberian capital, Monrovia. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, December 20th. In Guinea, a decision last week by military leader Colonel Mamadi Doumbouya to rename the country's Weseya International Airport to Sékou Touré International Airport has generated some controversy between civilian Prime Minister Mohamed Bivogi and Colonel Doumbouya. This after the Prime Minister expressed displeasure over the decision. The late Ahmed Sékou Touré was the first president of Guinea who ruled from 1958 until his death in 1984. Faye Amélie Mounou, the leader of the Liberal Bloc Party, says while he is not against the renaming of the airport, he understands the feelings of those who disapprove because most Guinean presidents have been controversial.
The Prime Minister, in reaction to the renaming of the airport after the name of the first president, Ahmed Sékou Touré, he has reacted saying that first he wasn't consulted, he was surprised and he was disappointed. The naming of the airport after the name of the first president has created a lot of controversy here in Guinea because all Guinean leaders are very controversial, and the most controversial is the first president. So there are many people who consider that justice has to be made for the people who were victims of that regime first before doing anything of that.
When you say all Guinean presidents are controversial, Sékou Touré was the founding president. What controversy about Sékou Touré that people will be against renaming the international airport after him?
You know, for many people whose parents were killed during Sékou Touré time, you have hear about the so-called Kambwaru. It wasn't the only military camp where many people have lost their life during the PDG regime. So it is mainly what makes the figure of Sékou Touré, the first president of Guinea, one of the most controversial figures. But when I say that all the Guinean leaders are very controversial, it's because when you look back, you will see that the power in Guinea is too bloody. The power in Guinea from the independence to now, you have all the time many people killed and no justice was made. That makes all the presidents of Guinea very controversial. But the naming of the airport after the name of Sékou Touré, I think it is necessary. He was the first president of this country, and he was the president of Guinea at the most difficult time.
What was the airport called before Colonel Mamadi Doumbouya decided to rename it?
The name of the airport was Weseya International Airport. But now it is Ahmed Sékou Touré International Airport of Conakry.
Faye Amélie Mounou is the leader of the Liberal Bloc Party of Guinea. He was speaking with us from the capital, Conakry. Clashes between communities in Cameroon's far north region over water scarcity have caused more than 30,000 people to flee and led to at least 22 people being killed, according to the United Nations Refugee Agency, the UNHCR. Spokesperson Helen Ngor talked with Ricky Stryak about the ongoing resource scarcity and violence in the area.
The situation now in Kuseri and in the surrounding some tension. This is, of course, because of the clashes between herders and fishermen and farmers, which has left 44 people dead, another 111 persons wounded, and 112 villages raised. Now, the dispute is over the availability of resources, specifically water, as natural water sources in general in the area have disappeared over the past few years. A prime example of that would be the Lake Chad, which has shrunk by at least 95% of what it was in the 1960s. And the Logone River, as you know, is one of its tributaries. So basically, this is what has led to the clashes.
So have there been reactions from the authorities to try and quell these clashes?
So this is something that is ongoing. I mean, just before the recent clashes, quite literally on the eve of those clashes, there was an effort to, you know, encourage reconciliation and peaceful cohabitation, which is organized by UNHCR in support of administrative authorities. This brought together traditional authorities, regional leaders, representatives of all the communities involved. So obviously that did not work. So without urgent action to address the root causes of this crisis, the situation could further escalate. And for now, there are some long-term projects, which of course are long-term, but for now, there's really nothing happening at the moment, you know, to provide immediate and relief, you know, for the root causes of the situation.
And what kind of pressure is this putting on communities in Chad who are receiving these, the people who've had to flee?
It will be quite a lot of pressure that has been put on those communities, especially when you're considering that it's tens of thousands of people who crossed over, you know, fleeing the violence. And basically, you know, it's not only in Chad that you have these displaced people. It's not only in Chad that, you know, people fled to. Even in Cameroon, there are at least 15,000 displaced persons. They are scattered in many localities around the area, some as far away as the headquarters of the Far North region in Marwa, which is at least 6 hours away from Kusiri by car. And many of them who have fled are women and children. For now, their immediate needs, which would, I think would mirror exactly the same situation over in Chad, would be an urgent need for food, water, shelter, non-food items like blankets and soap. So that would be the basic immediate needs. Obviously, if it's a prolonged situation, then you would have to look at long-term assistance or perhaps long-term interventions that are designed, you know, to not to just help people be self-sufficient. And in that case, you would need healthcare, you would need, livelihoods and several other things, not only for those who have been forced to flee, the refugees, but also for the host communities.
That was Helen Ngor, a spokesperson for the United Nations Refugee Agency in Cameroon. She was speaking to Ricky Stryak from Yaoundé. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the pairings for the fourth round of African qualifiers ahead of the FIFA Under 20 Women's World Cup Costa Rica 2022, scheduled for next year's January and February. Morocco, Ethiopia, Tanzania, Ghana, Nigeria, Cameroon, Uganda, and Senegal have all clinched their places in the fourth round. In the first leg scheduled for the 21st to the 23rd of January 2022, Tanzania will face Ethiopia, Uganda will face Ghana, Senegal will visit Morocco, while Cameroon will face Nigeria. The return leg in February shows Ethiopia will welcome Tanzania, Ghana will be at home to Uganda, while Morocco will travel to Senegal, while Nigeria will host Cameroon. The 2021 edition of the African Schools Individual Chess Championship came to a close on Sunday. The championship attracted 166 players from Kenya, Botswana, Ghana, Malawi, Nigeria, South Africa, Tanzania, Uganda, and Zimbabwe, with Kenya and South Africa fielding the largest number of players at 67 and 41 respectively. Elizabeth Kasidi won gold in the under-11 category for host Kenya.
I am really proud of myself because I got gold. I won 9 out of 9. I think in a category I'm the only one who got 9 out of 9, and I'm very happy, and I want to thank God for this opportunity that he gave me.
And now to swimming. South African swimmer Chad Lecloze was close to securing his fifth gold medal in the 100 meters butterfly on day 3 of the World Short Course Championships in Abu Dhabi. Swimming in lane 5, Lecloze touched the wall in a time of 49.04 seconds to settle for second at iconic Etihad Arena on Saturday. It's Lecloze's second medal of the 15th edition of the FINA World Swimming Championships after he won bronze in the 200 meters butterfly. Lecloze was searching for his fifth straight gold in the 100 meters butterfly after finishing off his best in the heat and finishing fourth in 50.47 seconds to the semi-final 11th fastest overall. In basketball news, Rwanda national basketball team head coach Sheikh Sarr has signed a new 2-year contract extension. The Senegalese tactician has been at the helm of both the men's and women's national teams since April this year. In September, he led the men's national team to the quarterfinals of the AfroBasket, a competition that attracted 16 African countries. Among the responsibilities given to him in his new tenure in Rwanda, he will be preparing the men's national team for the upcoming FIBA World Cup 2023 qualifiers, which get underway in February next year. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, December 20th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Stryak, as well as sports editor Samson Omale, along with all our engineers.